kuruku mba mwana wa mayukwanda chirazi chiza chizu mutima ose wizi chiza mani heuje imana chivondo chanje urgongu kundaru heuje zindi. Kuva wa jera mu buzima bwacu dabaye busa butaho umunezero twamenye urukundo ruhebuje urundi rw'imizi ishora kure ikeza umugisha kubona ukura utamba tamba muri muga nirwo rumuri rutama rususurutse umuryango nta mugisha twasaba ijuru uruta wowe kibondo we dushenje kwitwa ababyeyi izina risumba yandi mw'ubuzima wowe nzozi za nyogokuru na sagokuruza kana kazama ubuvivi na buzukuruza
kibondo nta magambo yasobanura urukundo tugufitiye tuzakuba hafi muri byose nyagasana gukuze mu mababa ye kundwa umugisha amahoro umunezero n'icyubahiro igikundo n'igitinyiro bikoreho kurama no kwanda bibe ku buzima bwawe uzandane ibigwi bitaremwe by'ibitenzi wagura umuryango kandi uzabe intwari kibondo turagukunda
kuruku mba mwana wa mayukwanda chirazi chiza chizu mutima wose wizi chiza mani heuje imana chivondo chanje turwongu kundaru heuje zindi
Ikizamani, 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 ikizamani